Luba G, Daiso Genge.
Bubona ye check on 30 case ne mada sije rusu stress ziku fresh problem mashada ni mfuko we fresh na the rest kusaka macheda ombe kabisa ya wakubwa kwa sicheze makindo usitupe stress kizingwa unatupo enja fence money case tatupo wezi mmiri uzitwa race boogie dance so boogie michongo mwana ikabounce usio mashine mwana umeshima mjini we na cash na wata bow down what goes around comes back around around and gamma 4-4 I want to fail you unataka kushindana na mimi si shindani sono kushindana na mimi bubo jigo mkiraka dangara mistari tuna enter kwa hizo brainy net kwa pasha bari vipi wanaisia kari wanaisia mbari sikiwa kari kwa ugwetu luha raisi ni afadhali
who's supposed to fanane nimbu mgoja kwanza hold on
hold on hold on
jiku bari be you not me nigga calm down
calm down
tusi fanane now fanane now calm down
Hey,
husi fosi tu fanane Poketi empty no na fosi tu banane Kampari manane Bolingo nanga yeah Danga na genge tunakumadia mama yeah Nedomo jafuma Wadala dala kivala siraka 50% Wasala sala na stick On my next finesse Jiware ware no kikaki gigi Manen kitimba na dara dara
Siniko
RG CJDK na educate Maja mono 4G Gmeditate suffocate Kama chachuli doji Si complicate duplicate Kama ijakaki 4G Accommodate yourself Wacha fikra za Joji Poji Utapata adab sana Usini kopi mini rapa Nsijulikana papa Nleshindrikana baba la Afrika Pepa chesa babangi daa noma sana
Who's supposed to fanane nimbu mgoja kwanza hold on
Hold on, hold on
Jiku bari be you not me nigga calm down
Calm down
Kisi fanane now, calm down
Calm down, calm down
Na kisi fanane now, hold on
Hold on, hold on
No salale
Tufanane
Mami calls wanna force it
Tufanane
Dada zawa choki wanna force it
Tufanane
smart upstairs
Usi force it tufanane
Beyond you wanna declare
Usi force it tufanane